waajibaad ama koonfur galbeed ama qaran ahaan loo ka eedin aqbabato